papa, oh. It's sweet and serious, let me tell you, mama, oh. Did I do that? Itakuwa nawe kwa sababu Kankuwa Njokaribu Tetare Chivaluma mwemba mkutute Ni uo kachaba chabete Kuna wakuba mwenge chanite Gwanda nite Waponyoze kane
Chabete, chabete.